Hivi mapenzi aya na siri gani? Mbona nampenda sana? Sijui nifanyeje, mana siwezi, yani nahisi nimezama. Anabaki kumbata picha, nafsi na sita, anaogopa. Ana uzuri wa maraika, macho kama nanita, anampenda yeye, anampenda yeye,
Oye mashali wanje, weni wange, ukinigusa nashtuka goosebumps, baby, cause I love you. Oh yes, I love you. Mashali wanje, weni wange, ukinigusa nashtuka goosebumps, baby, cause I love you. Oh yes, I love you.
You know that I love you, my baby. Mana nahisi niko peponi nikiwa nawe ndani. Narudi utotoni, uwe mbele kunipo mgongoni, niko nawe ndani. Oh darling, tell me something, me girl. Oh no, would you make a nigga come live a dream of love? Oh no, no. Unaniahidi dali, you gon' make a come live a dream of love. Oye mashali wanje, weni wange, ukinigusa nashtuka goosebumps, baby, cause I love you.
Cause I love you.
Oh yes, I love you.
Oh yes, I love you.
Mashali wanje, weni wange, ukinigusa nashtuka goosebumps, baby, cause I love you.
Cause I love you.
Oh yes, I love you.
You know that I love you, my baby.